Leo najisikia raha, mic is go nyumbani tena. Raise in a building baby. Shenita what's up, dick sound, yo. Nanza na kala Jelemaya na mini Mungu ndo savior. Nikikutana naye upole ndo yake behavior. Ila juma nature muda mwingi yupo tungi. Alikibwa Kariakoo ni shisha na melongi. Cheke chigunda mwenye dwedi so kiparo. Penda maneno ya utani na ni mpenzi wa sigara. Prince Dully Sax maneno ndo sifa yake. Mnaweza kuwa watu kumi la naongea peke yake. Diamond ya kiongea kidogo katukana. Lover boy yupenda kubadili wasichana. PDQ, Ngosha, Faridi kubanda. Mr. Kununa kila na chongea kajipanga. Nitofoti na Nikki, mbishi mandevu. Ropo ropo kila kitu anajifanya mwelevu. Bob Junior, Mr. Kucheka ulizea wazee wa kuvimba. Na Sheta, king wa sala sala, hano tani kama joti. La napenda sana story, kila kitu ana supporti. Ome dimples kwa vigembe, huyu bwana achoki. Dogo mtoboa siri ni young, kila msodoki. Kikutana naye, fei, kama kuju yao, gay. Yuko busy, tuna sim kama bongo movie ray. Ambwene yesaya, usela squeeze ya taki. Anongea kistarabu, au ndo mitikasi. Chiri, Benz, aka Chuma. Dakika mbili kacheka na kawi kununa. Nei wa mitego yeni beef na kuchonga. Utasikia yule mtoto bishoni tamgonga. Wata chilambo sikio na mkopi Ben Paul. So kuimba tu wote wanaongea slow slow. Kwe cracker na iso bi hawana stress the game hii. Chindo handsome mana wako happy wako free. Wano atikishua ghost B na Young D. Wasogopa wajwe mengi kimbunga na Nash MC. Fanigai wa kuchekesha kabama RIP. Wanaotenda na wawazi kuchila na TID. Kasimu mganga ye wapendi kujishusha. Tundamani akiongea ya napenda kupayuka. Kalapina na Bikoko ubabe kayeyusha. Rafiki wa mabongo flavor ngumi atake atakurusha. Recho na Lina tabia zao zinafanana. Ya pombe lesena wana labda uhuru kwa mabwana. Shilole, shishi, mitusi kwa mkupuo. Swiste jini wana sweti manuwa sisio ninguo. Madina Somali hawasomeki watambui. Wawe na pesa wawe wana vile vile hawajui. Country boy wamepango msiki kama janza sasa. Pia na stamina pamoja na darasa. Hawa wakonomo wala wapendi sifa. Ni Barnaba na Amini au wazee wa kuridhika. Hawa nao juni waelezee vipi. Sema tujionana mda ni Mwasiti na Pipi. Yu mwingine ni Msanila na itikadi za Nyerere. Rasta Simba Mpole, Baba Tunda Fandeseli. Bingwa wa kujemini, sumia penzi na nbele. Sipi Vanessa Witness ya tiwao kama mbele. Niki wa pili yuko smart, aatiki crazy. Ila kaka yake Joe, anamkopi Jay-Z. Mbilo ni busy, lil sound Mr. Blue. Kimusikia kapisho, ila yeni msela tu. I think I'm down man, got you boy. Green Records, love to you niggas. Afro sichukie, it's just a behavior man. They call me Raymond, king of freestyle nigga. Best city's on top now. Best city's on top now. Yeah. Thanks mom for your love. Holla.